Yeah. Check.
Yeah, tell us I can pay the loss.
Vile napenda mziki naivuta kama glue. Hewa iko kwa wingi, laudadi kwa roof. Trap imekuwa dini, niko in it ka full. Naifanya bila limit, naifanya bila rules. Naifanya bila limit, music tuma kila minute. Naifanya bila limit, music tuma kila minute. Naifanya bila limit, music tuma kila minute. Naifanya bila limit, music tuma kila minute.
Oh, if you know when I lay down my guard, that the nigga gon' try me, I know they gon' envy me. Feeling so high, all I see is a cloud with the path on the ground, all the way to the ceiling. I gotta be dreaming, soon with the shacks in the deep end. Man, I know say samba, but my homeboys was just spinning. Even that, chasing these racks, feed me a duffel, back then we divide. I got a map, show you the route. First thing you gotta know, no giving up. If you wanna be on top, this is the shit that I can't stop. This is how I really gon' get when they give me a chance for to spit on the microphone. Hope this shit understood.
Naifanya bila limit, music to my killer minute. 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 Siko in my feelings, wera kwangu si hadithi. Living bila ceiling, doto zangu kosa limit. Same toki fungua touch, to trap naifanya dini. Nina rende ya waumini, majini naifanya gilbis. Bado zinashika, huku mjini na marika. Klabu na chachisha na mapema ndo dakika. Naifanya kila minute, nashika kila majira. Gang inasaka digits, yudunga wera inalipa. Kasi cash na jitoa, hisi kazi ya wapoa. Only fans na kutoa, hizo thao na wapoa. Kwa mziki mini yoda juu the force aidai nitoka. Naifanya bila limit, hakuna siku ntachoka. Live life bila matata, nsidaiva koma kata. Na grindadi na ngada, nikiamka nenda hada. Na bado naisambaza, call me the Zaz Santa. Jumi hutema wada, na kuzia kata ijaba. Bila mpenda mziki, naivuta kama glue. Hewa iko kwa wingi, laudadi kwa roof. Trap imekuwa dini, niko in it ka full. Naifanya bila limit, naifanya bila rules. Naifanya bila limit, music to my killer minute. Naifanya bila limit, music to my killer minute. Naifanya bila limit, music to my killer minute. Naifanya bila limit, music to my killer minute.